biso tozaki na manifestation de lote biso program na biso ezalaki koyamba ba victime kozwa bakombo na bango ba adresse pe makamboyo bazana yango kasi bakongole bango moko baningaki basala manifestation bakende kotala avec mukuna na prison ezaki pe bato ebele te kasi soki omoni bapolisie oyo batindaki bazalaki vraiment mingi me biso toyebi ke baprofite na nini wana mpo bazala liboso ya biro na biso boye baoyo balingaki koya mpona identification bazala na mwa mobange kasi tozwaki bato moke biso toza na biro sikoyo bango mpe baza libanda toyebi ke r moko boye bakolemba bakende na bango lobi tokozonga mpo tokobana misala na biso ezaki bongo te biso tobengaki bato mpona manifestation te kasi fo bayebake mikolo eza koya r tribunal ba audience ekobanda biso tokosala mobilisation mpo bakongole baya kuna baya kolanda audience ya evêque Pascal Mukuna.